to put my life on pause and follow you where you're going. And if I make you my business, I suffer no loss, 'cause I'm in love and it's showing. No force, can't separate. Baby, no law, keep me away. I take you on tour. Pretty baby, I'll give you something to live for. My girl, extra pressure, baby, when you wind and pause. You're killing the boy, of course. You're killing the boy, of course.
DJ C-Set, let me go.
Baby, when you wind and pause, you're killing the boy, of course. You're killing the boy, of course. You're killing the boy.
Follow on Instagram and Facebook at DJ Cissé Kenya.
DJ Cissé, the Supreme.
Slow down, baby, before you get my babies. You gon' make the man them go crazy. I can check you check and I mean me. Neza, ah, no go kose ku amini. You say you wanna bam bam with me. You say you wanna chop my money. You say you wanna call me daddy. I can be your sugar daddy, mama. I can put you on top. I'll put you in a song. Yeah. Baby, chop and chop, don't stop. 'Cause you're the sauce on top. Baby, don't
stop pressure, baby, when you wind and pause. Leo tuko ground tunazoza. Ajiji kuku mewaka sana. Na mabistu wanachafua rada. Na walosema jana iwezi fika leo. Tuko ground tunazoza. Hakuna mboka. Peleke shuleni watasoma. Madakitari wamegoma. Hapa sani Yesu atatuponya. Wambie punda imechoka sana. Farasi bado ijapatikana. Ni mandai wanakonya na mali wanaponda unakonda wananona. Matamano, 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 matamano. Amise, matamano, 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 matamano. Mapambano, matamano, mapambano, matamano, mapambano.
Independent 60 years, tuliambiwa ni self-rule. Billions on billions, tunaimbiwa na the same crooks. Tunalipa madeni, hizo ndiyo my excuse. Ini generation Z, tuwezi make the same moves. Occupy parliaments, tuende mandamano. Tribeless, partyless, yondo msimamo. They killing us for protest, si bado tunamachon. RIP to our heroes, washa candles. Haki, wengao na mlinzi. Nionyeshe politician gani mwenye simu hizi. Sunday wako church, pastor kuwa bariki. Monday check news, another scandal liko kwa TV. Yo, kuna shugli nataka Kagamboki. You must go, tunaimba kwa maploti. Ujengi shule kuna madawa kwa hosi. Tumejamu sijifanya uja notice.
Matamano, 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 matamano. Amise, matamano, 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 matamano. Mapambano, matamano, emandamano, matamano.
Chukla madam so anguka nao itabaki mefilo na vibe anguka nao koko single for now
thank
you guys ndeja party kani hadi late night saa 6 ndo tani why nikupin location and kufana na hii sukate call niko chomba ya ji mimi najua utakuwa it is all it is acha nikushow kwanza form ya bidon nishashika mpua na twende chini kwa chini akiwa hadi na mimi sasa tunasikiza shit city tuna feel free take a video na post pale NGC jina ni Cantel ku rap sini tani anguka nao, hey. Anguka nao, check it, hey. Anguka nao, twende down low now. Stand up to your feet, mikono juu alafu click. Kuliza pesa alafu, one leg, hey. Anguka nao, one leg, hey. Anguka nao, anguka nao, hey. Anguka nao, anguka nao. Anguka nao kama uko na new cut, anguka nao kuna party na magwasha, anguka nao round 2 kwa hii bash, anguka nao ati, anguka nao ati, anguka nao, anguka nao, anguka nao ati, ati, anguka nao, ati, anguka nao, na katika msupa we banjuka, cheza chini ukikwendezo mathuta, anguka nao baby galusha itika,
matisho za watakis death. I'm a darling, tambu serikali, juni serikali, tamka asali. Simnajua ni nani, flow mshati, ki, don medunga apo dawi, chi. Utekiwa poa daily me, ti, haha, kia, beba, anguka nao. Anguka nayo,
anguka nayo,
anguka nayo,
anguka nayo,
anguka nayo,
anguka nayo,
ati anguka nayo mtupa me feel relaxed. Anguka nayo kama uko na new catch. Anguka nayo kama unapati na magosh. Anguka nayo round tuko hai bastard.
Anguka nayo, anguka nayo, anguka nayo, anguka nayo, anguka nayo.
First of all, niko class 4. Baby girl, anadai ni wash and dom. Sezi bonga fiti jumi ukuwa don. Sezi banja mta, mindo father son. Easy streets, unajua mindo melgun. Ukibanja na ni, unapigwa boom. Kani happy, my guy, itatipa soon. Usi worry na life, itatipa noon. Ni weekend, wa life, inapika moon. Na madiva wa metrom, nimepika zoom. Usi zime, my guy, si unajua rules. Tunakata walai, adifike noon. Una tiktak, una tiktak nini. Baby una ass, una tiktak nini. Izo ni nini, una tiktak nini. Inya mabusa mepepa sin. Una tiktak, una tiktak nini. Baby una ass, una tiktak nini. Izo ni nini, una tiktak nini. Inya mabusa mepepa sin.
Spendi manza meka uka haga. Manza mestunya, ah ah. Napenda haga jelly, a jelly jelly. Asiko na dimples. Niko single, niko single. Ndekia Michael ni kuonyeshe kichinjio. Msupa champio. Nika fresha kanairo. Kienyeji special. Manzi ni kienyeji na kwambia kwa TV. Anapenda kumkumbagia.
Kumkumbagia.
Ana tiktak alafa na nikalia eh, eh.
Una tiktak, una tiktak nini. Baby una ass, una tiktak nini. Izo ni nini, una tiktak nini. Ini ya mabusa mebeba sin. Una tiktak. Tiktak, una tiktak nini. Baby una ass, una tiktak nini. Izo ni nini, una tiktak nini. Inya mabusa mbeba sin.
By the way, let me tell you my ina. Jemo squeezy huku ke before they tell you majina. Dakika mbili nkimdishi. Usisahau, malaya haridishwi. Ati tiktak, tiktak. Baby uneza flip that, sit back. Tick mouth, mbago shikwe. Kap mali neza shika, haduku we sprinkler. Piga, 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 pia mabeshte feedback. Iwe kalala makamene. Kumanisha nikapienga makanene. Make sure katalala bada ya kinem. Kauna lawama pigwa nyere.
Una tiktak, una tiktak nini. Baby una ass, una tiktak nini. Izo ni nini, una tiktak nini. Inya mabusa mebeba si. Una tiktak, una tiktak nini. Baby una ass, una tiktak nini. Izo ni nini, una tiktak nini.
DJ CC, the Supreme.
Tufurai, yambuza kwe marira. Ozambe vizibu vyo kwe marira. Me, embuzi se kabia. Embuzi se kabia. Me, ajiwe yeso za. Ajiwe yeso za. Shufura, when I'm standing up, get it up. Got good defense, it was to get me who like. Oh, Zambe. Oh, Zambe.
Shibura, baku baby ondieko. Tina matoke kankueko lieko. Sausage na kulo breko. Aliacha jiwa kwa kenta kajena mekdo. Da got me money, wanen catch it for me. Miki za mandani. Kano skizi ya mgazi uneza tell. Kana penda mananasi. Supu yo crown na teleza makamasi. Baby girl, na digi uki bounce digi da. Kago flina sunko na nipatia kicha. Unazosa, zigo malifisa na imenona. Yos mamesha kise na monchoka. Baka na wika, trio wange.
Oh Zambe, oh Zambe bambina, oh Zambe, oh Zambe,
oh Zambe,
oh Zambe,
oh Zambe, oh Zambe, oh Zambe, oh Zambe,
oh Zambe, oh Zambe,
nakauna rada basi sayo menino, nakauna kopi basi sayo menino. Naka ukujua basi sayo menino. Umeni, 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 umeni no. Naka unarada basi sayo menino. Naka unakopi basi sayo menino. Naka ukujua basi sayo menino. Umeni, 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 umeni no.
Where you at nigga, niko na form now you know. Jumanze ni majipi in mandom. Sign kona do this, ladies wanna go you before. Walikuwa wanasema na wabu never before. Ni ma calls, imeja call logs, inbox. Na request zote ni watoto, ni mekupin. Ukikuja
kuja kuja na watoto nimekupin ukikuja sikujo kiwa solo
niko kwa kijani kihang na mabadis and bandits buda tubagu yati ya nani ndio nani na kama dubene za feel niko lucky mob take nazo uliza hani chaki I just stay to the facts kwa irap nitahonga na bado nambi analia nikisonga mpo kando yangu anajua mindyo donga lisema niki hit ndio ndazidi kuwa akiwanja kila saa ni minyo
na you know
hakuna rade manze for me shanibo
na you know
I really love you atakani na ignore
na you na you na you na you na you
na kauna rada basi sayo menino na kauna kopi basi sayo menino na kaukujua basi sayo menino umeni 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 na kauna rada basi sayo menino na kauna kopi basi sayo menino na kaukujua basi sayo menino umeni 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 umeni
na bali wengi watago ali walopenda tam tam wenye madoka sabuni ya roho mambie na fota gosa
DJ CC the supreme
hapa na pale hapa na pale hapa na pale tukijibambes hapa na pale hapa na pale hapa na pale nikijibambes hapa na pale hapa na pale hapa na pale tukijibambes hapa na pale hapa na pale hapa na pale nikijibambes money drop money spend money make money Bani, ukiboeka kuja area tulie ndani signal mishika kama area tuko mbali
alo
akimeri meri meri go round uski bado niko nyuma yako still na skank ade kili me hang niko still kwa plan tell me what I want niko juu ya mira
alo
non stop nienda sana Bangkok kumechoka kuniona naweza change angle anko tanipenda by force kuna nanga niki grind go live na dani joke kam kam na bali wengi watago ali walopenda tam tam wenye madoka sabuni ya roho mambie na fota gosa ule wa roho mambie na penda roho hapa na pale hapa na pale hapa na pale tukijibambe hapa na pale hapa na pale
Black Monkey Records
Ndani ya tumbo adi kiumoni Sa unangora kani njoro ama kimani Halidai iorungu adi kejani
Nataka ule manzi amezibeba Katika tini mtaita kata veta Anirarukie kaketepa Nitachapa izo vitu ibaki ya mehepa Napenda kitapo nikiwa umbizo Umi utapa iyo kitu mbake inanuka freno
Kocha usana the one you rock the mark Kocha usana the one you rock the mark Tunakula manya hadi tumoni goma Tunazichanganya hadi tumoni goma
Zime nanya niko
Tumoni goma
Zime nanya zime raru niko
Tumoni goma
Zime nanya zime nanya niko
Tumoni goma
Zime nanya zime raru niko
Tumoni goma
Wapini cheki Wanavadi gaga Juvile nimewaka Siku wizi jina yangu ni maraga Jumi ukunywa maji straight Filisika sekta makali bila chesa Vipi madox tuchape hizi yega
Watchman na kingoto Kando yangu nejipi na kigomba Kushikisha tukajaba na kachonga Na kadem kameva inta kachoma Kata shonwa, kakitowa Pura dhuza funga nyumba
Yo chaps another one you rock oma Yo chaps another one you rock oma Unakula manya hadi tumoni goma Tunazichanganya hadi tumoni goma
Zime nanya zime nanya niko
Tumoni goma
Zime nanya zime raru niko
Tumoni goma
Zime nanya zime nanya niko
Tumoni goma
Zime nanya zime raru niko
Kona uradi ya ganji Come to pange mikakati Tukige maisabu isabati Kika ukona mali na nisafi Sivute tenje utani wai Wesi ni tres kwa maeria Kona uradi ya ganji Come to pange mikakati Tukige maisabu isabati Kata Johnny Linki Na uskaye sana utanipata Tuboronje kusuganji Cause nothing else matters Dafta kunyesha nani mjanja nani smarter Nani bossy nani mziza nani others Yap yap Mouthing atunaga Usicheze na biz Atuezi elewana Beni ngapi wesema tezi kwa sana Nyingi na mbrisi na kichele ni ya maana Ni Linki Na usikuje na mtu sijui Sisi sema inakuwa kai kui. Izo ntabia za mafala jitambui. Kuna shugli ya magizi na zingine za subui. Rengwa kabla jogo hata iwike. Marikeni siko free labda weekday. Baby galu kwa gabizi hadi midday. Ni linki after janta juleo sini D-Day. Toko na uradi ya ganji. Come to pange mikakati. Tuge maisabu isabati. Kauko na mali na nisafi. Sikute kenji utani wali. Chope si mi trace for my area. Kuna vitu siezi banja kwa mkia. Kyo hizi mayori ya wepikia. Ama za begani ni za muo. Kuna marifo, kuna mandom. Kumeleke na rada ya imra. Ineza jipa, ineza jipa. Ama unadai kubaki nja. Ganji minadai wezi isha. Kapilka za jiji na za ganji. Noma kunipata na bibi ni kohan. Hai wena finya 150 na igani. Flani niteko na mziki na
kina. Kuna nifoma sema kina penda denda. We kuenda na penda pesa takuliko denda. Tena na tena denda itani renga. Junisha kemba nisha penda nisha tenda wema. Wanani sema sema kina penda denda. We kuenda na penda pesa takuliko denda. Tena na tena denda itani renga. Junisha kemba nisha penda nisha tenda wema. Nita kunyorosha. Pum pum pum.
Napenda girls, hawapua ni wasafi, bada dan.
Nimejipin kwela mbichi, binti msupu. Yote kaga na mazigi kwangu siku. Na karoli ya madaban, tunaseti mawada. Alafu na kapim, tukiwa mavitu.
Siezi okopa joku tema, baby galo kinipea the pongi. Najwa kuna gushu, litakage the mbogi. So, songi kuround, takuround, solo konki. Iyo the pumpu, lazima ntai sosi.
Easy bad, wala etu wa from pa.
Hey, halo, kuni tena asapa.
Ma, tipsy G, spoiler for three.
Wanani sema sema inapenda denda. Uwe kuenda na penda pesa takuliko denda.
Mana denda itali renga. Spoiler for three. Tukuna like a boss. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Mana tipsi kufinish kumalo. Na masani riski kudunda kudonjo. Zon tuko on na tuko juu ya mangango. Magode chok na ile kwela no no no. No ukundo haga na haga. Bigi bamba wa baba sana kwanza mapaja. Ziwa tupisha rada. Cheki lukala tupienga mara kwa mara. Kuchanganya wa baba wapate tucheda. He's taking you for lunch na you're taking you for granted. Yani for money unapembu dapu na ena bant na jakam. Sasa unangushi ya champion TFWB. What the F do you mean? Leo ni kufinish kumalo. Finish kumalo. Finish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Finish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo.
Nikiimza kidogo kwa beat ni feel me mad. Na siku zote si unajua spoiler ndo papa wa poa. Kila rima wanalia si ndo wanataka. Uliza mana tipsi vile si huwafanya. Check it kama nilikuna piga diriba fresh. Na kidogo kwa pori nimejipin my Benz. Na kaka nika bounce kumlazima nika test. Na kama hakuna kwela is a pass to the next. Is a leo ni kufinish kumalo. Uweze ni getu kini tresadi kwa bando. Kuwatokea na watokea na kiprado. Ni pake ni chill ni kisip yangu. Ha ati
leo ni kufinish kumalo. Finish kumalo. Leo ni kufinish kumalo.
A main switch production. Donjo kudunda kufinish kumaiki. Kubamba nipe dance. Go that tell na eka stance. Unai mix na mastingo. Unai mix na mastyle. Weji tope tope velo. Nataka boro na dance. Ati nipe dance dipe. Nipe dance dipe. Nipe dance dipe. Nipe dance dipe. Ati ati nipe dance dipe. Nipe dance dipe. Nipe dance dipe. Nipe
dance dipe. Nipe raa. So mtindo kuzitoka. Mguu moja back left. Ingino na inuwa. Na vile unazikuenda inaka una ijuwa. Mikono zote juu shingo upande ukitupa. Ala, vile unaifanya. Shingo ikai upande nika unaikata. Ala, vile unaifanya. Ikai nika unashuka na bado unapanda.
Donjo kudunda kufinish kumaiki. Kubamba nipe dance. Go that tena eka stance. Unai mix na mastingo. Unai mix na mastyle. Weji tope tope vile unataka boro na dance. Ati nipe dance dipe. Nipe dance dipe. Nipe dance dipe. Nipe dance. Ati ati nipe dance nipe. Nipe dance nipe. Nipe dance nipe. Nipe dance nipe.
Come at me wine in a your hole. Let me spend a little time in a your hole.
And the treasure me you're finding out your hole. Don't stop signing out your hole. Come let me wind in your hole. Let me spend a little time in your hole. And the treasure me you're finding out your hole. Don't stop signing out your hole.
Half bad man a wind up in a close by your leg. Man for your wind up in your hole on the bed. Half man a pose up like a double six. Back shot a aim off of your minamis. Cocky a the shot, pussy a the target. No long talking, ready to start it. Whole night we attack it. Y'all stop talking and skin out and do something like this.
Come at me wind in your hole. Let me spend a little time in your hole. And the treasure me a find in your hole. Don't stop signing at your hole. Y'all, come at me wind in your hole. Let me spend a little time in your world. And the treasure me a find in your world.
DJ Rooks,
but I wine, touch your toe. 6:30, the way you know. Dirty dancing, private show. How she a wine, so must be a pro. Coulda, coulda, cause she dash away. Coulda, coulda, me want a body day. Coulda, coulda, me want fi take you away. Coulda, coulda, you make me happy say.
Look there, coffee on.
Real girl is stepping up late.
Coffee on.
Wine in the girl them say.
Coffee on.
Right away, no delay.
Coffee.
Wine up fi expert, girl wine. And don't stop, girl steady wine. And don't stop, girl steady wine. And don't stop, the way she a wine. She a wine in lock, alright. Bend over, girl, bad man away. When you a wine, girl, you have to be alert. She chop a ground to a beer, go a dirt. Whoa, there goes the blouse and skirt. Brace it by me, you know where you want me. The cushy bubble and a wine pan Johnny. Me and a dress up, but a girl, they a draw me. Lick a bus in her head and she on it.
Coffee,
real girl is stepping up late. Wine in the girl themselves.
Coffee,
right away, no delay. Wine up the expert, girl, wine. And don't stop, girl, steady wine. And don't stop, girl, steady wine. And don't stop, the way she a wine, she a wine.
Na niki fika unajua masaa niki rusha unapapa sana niki tisha we harakisha na niki fika unajua masaa niki rusha unapapa sana niki tisha we harakisha na niki kuita utaitika tusisumbuane juu hujafika na waita shot unapima nje ya molis na bado zijashika oh Becky with the good hair okay kabaya big bam bam oh hey tuko jing unacheza maloje ukiwasha patia ule sanse baby my lover mapenzi undercover na ye kuwanda kama kuna another oh jing tangu jana sitemi si tawacha
no, no.
Budget ndio blanda so dishi kwa kibanda na niki fika unajua masaa niki rusha unapapa sana niki tisha we harakisha na niki fika unajua masaa niki rusha unapapa sana niki tisha we harakisha na niki
kaki top ya aki baki top ya. Fling it up, girl. Give me the. Cock it up, girl. Back it up, girl. Fling it up, girl. Give me the.
High grade and Patron, ganja by the pound. Neighbor black and brown, we are cruise through the town. My girls we surround, if a ocean we drown. Yalla tell me, say me at the toughest thing pound for pound. When me step in at the club, select a throw down. Yalla climb pan box and yalla crawl pan ground. Yalla cup in a cage up and pull that sing round. Me see a tree color here, right as it was a clown. When the girls start wind, the whole place a tear down. Yalla took and go down, a bump at a ground. With the Beyonce wine and I move it around. Every man head a spin like a merry-go-round. So me tell the selector fi turn up the sound. I must and compound and no if rasta bound. My gun point me have to take the hot girl at home. Half we have three color here and me zone. Me come with cocky
up, girl. Aki,
back it up, girl. Fling it up, girl. Give me the.
What a night, gyal a pop. Wanna move, wanna split, wanna clap. Wanna jump, wanna dip, wanna up. Wanna live with me, wanna clock.
Watch ya, she a lead up on the bed, me attack. Me a grab, me a juke, me a stop. Oh. Me a lick up, hurry, that's why she feel rough.
She a be left with me.
Gyal a skin it out, give me yalla, tell me people. She a tell me, step, grab me,
throat and choke it.
See, I send picture and I send me emoji. They give me good brain, a piggy or a joke.
Hardy and dada, we be shirt and a new band rubber. We are with first and the whole of them a follow.
Them girl, them a twerk and I say them a ama.
Ama, 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 ama.
Girl, them a bubble and a wine and cash.
She be a first class, me no try to stop.
Push it in a belly, now she ride on top.
Next man, they might carry feelings to your complexion. Tell you bring me beat to your middle section.
That's why me a BB for your best man.
Bubble
righteous, so then no bother. How you fi have key key with no grabber? A man a beg me a light, me say no dada. Hennessy a chase with this burn off no fella. Watch the girl name a dash out the own nana. Want a girl come wine pan a touch nana. The party it a burn up with them emotion. And looking at the crowd dada. Dark me a be love me say me see the body eyes. No me no cartel but me a be love vibes. Put couple girl together dad me a be love wife. Big a finger me bite up in a video line. Selector, yeah. Dance all hip hop, soca, reggae. From the party, burn up my cotere. And the girl in my roll up, me ever ready. Dog, you missed the party, where you made it. Party the nice again, dog. Where is it? If you don't believe me, dog, I ask straight. Enough time for lele. Dog, me a villa kiss, and you see the bunny eyes. No, me no cartel, but me a villa vibes. Put couple girl together, dog, me a villa wife. Me go finger, me bite up in a video line.
Why like you not a spine? Me want you happy but the ground and take it up and then you bubble. Slow down your waist, tick tock, then you bubble. Some girl a try hold them man and a struggle. Why like you not a spine? Hey.
Tell my girl welcome, she me bedroom. So you no give me no chacha, busy the bathroom. As a dance hall, where they come from? Just your boss wet, like a blue lagoon. So we lie down, and we cuddle. She see me face ball, but I'm thinking of Daniel Boone. So she get up, start wind up. The girl clean the face, and the flipping room. And she started to go slow. Tick tock, go down low. And then she started to come over.
DJ CC, that's a
dream. If I wine and me want, then I'll be dating it. Wine after wine, and if me want to call her sometime, baby, sit. Time after time, my girl, Mount Everest you'll be climbing. Remove your production system, me you take on Balenciaga, your Grand Canyon, Sharon. Y'all let my wine to be the man's song, cause they know me and the girl, them man. We are the prettiest thing right now, anywhere for me, girl. Anywhere for me, girl.
That's why it's definitely so. Anywhere you go, y'all let my feel over, make me bad so. Lawyer, teacher, doctor, and go-go. Said them want to go, so this boy, check them on the chair, right? Said boy, you Michael Jackson, them a backslide. Keep the girl, them for me left and for me right side. Can't do me like my ex on the left side. When me a score, I sleep with me, now go offside. Trust me, ever up front, me now go backside. Trust me, I'm not my magnum, I'm a mustard. Y'all let me subscribe, ready doctor to prescribe. I feel love, my God.
Move your one from your down. Mind up your body from your mind. Time to see y'all cocky call you. Baby, this is what I'm trying to do. Wine up your time to sip on a kakia. Live long till you bend like banana. Come wine up your time to sip on a kakia. Live long till you bend like banana. And then you turn back with your girl, sit down on it. Let me put it in a crevice and corner. Wine up your time to sip on a kakia. Live long till you bend like banana. Your body good, me happy, talk about it. Come in and make your soul, no ask about it. Wine up your body, make me video team fit. The bed in the room, but no ask about it. And you say, give me a give your girl, sit down on it. Up the bend, let me start it. But if it is a land, I'm going to park it. Let it a carnation in the market. Combine up your time to sip on a kakia. Long till you bend like banana. Combine up your time to sip on a kakia. Long till you bend like banana. And then you turn back with your girl, sit down on it. Let me push it in a crepe Santana. Combine up your time to sip on a kakia. Long till you bend like banana.
My money, ha ha. My money, 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 ha ha. Money, money, ha ha. Make teacher laugh out like a Santa.
Ha ha ha.
Me want me money, ha ha. My money, 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 ha ha. My money, ha ha. Make your knee laugh out like a Santa.
Ha ha.
Me want me money pile up. Me money too Christine off his style up. So me spend it in a scripper in a gyno. Out a door where me see me money line up.
Me have money in a Kyle, money in a Gungle. Me have money at Tivoli, me have money at Jungle. Money a laugh after me, that's why me can't humble. Money to give me mother and me one teeth uncle.
My money, ha ha. My money, 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 ha ha. Money, money, ha ha. Make teacher laugh out like a Santa.
Ha, ha, don't mind me.
My money, 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 ha ha.
DJ CC, that's a dream.
the chest, so see tense, me na come size. Gata in a die, na change in a die, like you stoke me to come size. I see na ID, na bounce of Achilles, when we show me to come size. Nita,
colorblind, but this year I get colors. Na between school na career ni ku balance, cause I'm the big man with a big swag. Ninge kuwa ndula ninge itwa New Balance. Between life from a school, career bitch I made like 4M. Goja sasa this year niliomba sauti yangu ikuwe salary engineer. Sana big dog, nikibak wanasikia. Approach with a caution kama silencer. Kuna dem huku unje sezi manager. Na wanaanza kuniita ati caliber. Shots zangu sote kuwa loaded niko ndani. Big facts nigga, ma zigzag nigga. Mbrandi zangu kote kote uta wainisha. Niko kwa ndege kitu na beat ni time lapse na jet
lag. DJC said the supreme.
Si unajua Niki kukonyeza jicho we Si unajua Niki kubaya tei niki Si unajua
Okay
Si unajua
Kidja ghetto
Story movies on my best is tanky ghetto
Kidja ghetto
Watch movie ndefu sana staki ghetto
Kidja ghetto
Vagizi za kubana staki ghetto
Kidja ghetto
Ishu za kubengi sana staki ghetto Kipele na nyata na kipa unataka daka utamu na pata pata
DJ Sise
Mizimu inapanda panda na nyavu na katakata matope na paka paka We yani kokolo
Simamia kwanza warm up huko garamia kwako ni kama waiter vile takudumia na baby my total 99 kama shopping twende to bye vicheche bye my baby no lie vile bongingo ume why hakuna mwingine wa kukompea
eti wakina nani
no don't dare watasema ni kiki au unanilea vile unanidishi ka una kula fair watasema unipendi kuziku utachenda kimepita na wengi Moyo makali ya enti Utaupige my denti Juhu sina visenti
Sipi unataka ye Nikupe mapenzi vile inatoa Ama unaona je Nikupe tua
Vile
inafa
Jema nake
Vile inafa
Steve Sipa bye
Mr. LG
Nilipanga nitapenda Nikifika miaka 20 Hivi sasa 18 Sijui nimepatwa nini Kuna mtu nampenda Lakini sijiamini Sio kama najua sana Kumba mapenzi ni nini Na nani toa Kwenye malengo Sikupanga kuingia Kwenye mapendo Anani toa Kwenye malengo Kila engo Mimi tafadhali Moyo wangu Haya mapenzi Tango Tafadhali
Kushindeza chuki za Tena wanafiki bado nakula na Na haini pishida riziki ya watoi wa Ex wangu wanatamani ni achiki Nifubaye niishe ni dhaliliki Adui zangu wanatamani wa niziki
Nimechoka mbana mwisho na tuli
Sisi wenyewe mabosi Sisi wenyewe mabosi Wanatumbea mikosi Tunalindwa na sakoni peke Tena wanafosi
kwao.
Hao 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 hao. Wana nisema mimi hawa uni hao. Hao 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 hao. Wakiomba mabaya na rudi kwao.
Atuwa kizi na mabosi. Sisi wenyewe mabosi. Wana tumea inusi. Tunalipa na sabuni peke. Tena wana bosi. Kutu wana tuna bosi. Wana tumea inusi.
Body. Say she want a piece, me say I really mommy. Yeah, me love a girl who take care of your body. Me love a girl who ain't afraid of nobody. And a bad man a deal with it to do it properly. African youngsters, bust a blanca, make me say yard man, man the scene, man fi feel with energy. Road boy, keep it cool, you're having me with enemy. Good girl walk, with a pretty girl smile. Hot girl profile, in a bad girl style. Independent, a bigger excess. Anything where you want, you can spend that car. Body the body, me a girl the body. So she want a face, me say happily mommy. From an African queen, me a go fi me yummy. Yard man, man the scene, man fi feel with energy.
You know you make me wanna spend all my pounds on you. Jump on your ones and twos. Spend all my dollars on you. Yeah. You know you make me wanna give up my time for you. Girl, I'll dance for you. You. I'm in the body. Me better than the African body. You know me body. You know me better than the average African body.
But the things all it is, Malifisa. Funga bees overseas on a visa. Jealousy ni disease na mna fever. Wapisi mzima with the kids like Ibiza. It's under standard. Badi na mabandali na banda. Hapa tu complain ina go vile lipangwa. Eche ziku late na makali na niatamda. Badi toka east wana kimbiza mtaa. Wakije kinyo la pink na kibigi bamba. Wana ngam, switch wana zili na madam. Hapa ndo mapishi ya na deliver motam. You know you make me wanna sit down panic. Na marinate baby boy na kajina
Titanic zimeshika na keja kenodia kanaitika uno mama theas kwenye speaker.
You know you make me wanna spend all my pounds on you, jump on your ones and twos, spend
DJ
all my
CC,
on you.
The Supreme.
I know you're partying non-stop, tell them pussy so fat. And it took them roll shop. Pass me a bottle of more.
Tonight be a pussy go burn up. Wine pan cocky till the cock rock.
She stuck up my cock till she threw up.
Girl, you make me feel nice.
Lord, watch how the guy wine stuck on me cocky. Then my wife got a mad somebody.
Seems like them in. Everybody,
everybody.
Watch the hotel and I show them all. Let them work up and talking them something. Select that turn up the music some more. So she feel like her pussy is drunk.
Shake ring in a gal Montana. She a wine and a wine. She wants a candy to swallow. Oh yes, oh the ada. Girl, come chill with the bala.
So me look like ice cream
under a rum and soda. Girl,
watch the other day. My girl, show them all. Let like them work up and give them something. So let that turn up the music some more.
Maggie, 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 Maggie.
Dance ya kudonje ni dance ya ma. Dance ya kishika unazungusha. Right to the left kona zungusha.
DJ CC, the Supreme.
Ati dance ya kudonje ni dance ya maju. Dance ya kishika unazungusha mgu. Right to the left kona zungusha ya juu. Ini dance ya maju, ini dance ya maju. Ati dance ya kudonje ni dance ya maju. Dance ya kishika unazungusha mgu. Right to the left kona zungusha ya juu. Ini dance ya maju, ini dance ya maju. Nilimita hey kuja straight kilimani. Msupa libambika nikisema yeni mali. Na hang na majika ni form tuna kill. Kini doba safi na nikenge imeti. Kabingine real kishika mic mimzi. Kolabo siyo free to keep up on a breeze. Wanakwanga wameti wakijita wasani. Wanakwanga wameti wakijita wasani. Na manzi ako daily insta snapchat. Tali kama kaitisha. Juu kuna time nili dating sisters. Wanafanana lakini misi daiti flow. Kiyo mavitu ningumu kuotofotisha. Wote wa Somali Halima na Hadija. Unapimanisho kitumio mapicha. But kitu real sure se kuchanganyisha. Na figi ya Shakila. Kidansa kudonjo ni dansa majuu. Dansa kishika unazungusha mgu. Right to the left kono zungushia juu. Ini dansa majuu. Ini dansa majuu. Ati dansa kudonjo ni dansa majuu. Dansa kishika unazungusha mgu. Right to the left kono zungushia juu.
Magi magi majuu. Magi magi majuu. Nasaka formula. Nisonge wapi niende wapi ndo ni get mula. Joki na njeri masiwa mbona nitafuta. Na vile shere tulipiga jane kalipuka. Akiwa lai nilijipa tanga stenje. Na kwenye mfuko ni nachwani nyuma mbele. Na kila saa ati safari situende. Staki kumari minta jimada na madenge. Kwanza kidogo ni na fever. Nichilke jani nikijimada na FIFA. Weskuma mimi minta cheza na mafiga. Kaime kuna isongeza volume kwenye speaker. Magi magina niko bukla na cheki tumabunda anda. Na niko maganji makladi ni za ulaya. Mini kuredi ni wapi tunakutana. Tukazi toke na machaji zikituba amba.
Ati dansa kudonjo ni dansa majuu. Dansa kishika unazungusha mguu. Right to the left kono zungushia juu. Ini dansa majuu, ini dansa majuu. Ati dansa kudonjo ni dansa majuu. Dansa kishika unazungusha mguu. Right to the left kono zungushia juu. Ini dansa majuu, ini dansa majuu.
Chiki goshoto joni bad girl. Tiki makwela vajana tingiza faster. Kama lifista kodi manda na izo sianda. Alafu nika stona kana penda mashada. Totola, totola.
Nasi nini nika bad girl. Zigi mavela jona ganji ya sadaka. Nakana ningam koni itajaga kipapa. Ni damu juu ya damu kila time nikichapa. Totola pasta.
Silipiti nika
Jumpele shumpe. Jumpele shumpe. Jumpele shumpe. Jumpele shumpe. Jumpele shumpe. Jumpele shumpe.
Jumpele shumpe.
Jumpele shumpe. Jumpele shumpe. Kama nika bimbi bingi bongi. Mini na chapa karasta tam kinyongi. Kama kishada ni riski ziki. Mishikaga na sadaka majingri bil. Na tupia toto na biashara ni yako. Kini pochi ni yetu. Mina chapia kwako wako. Sini wetu na kamogia. Jumpele shumpe.
Shumpele shumpe Fikishe ofala digi siku la bongi Na seti ni makiki na jahuta ni digi Unangam si unangam no kijibunta kuringi Zbimbi
DJ CC The Supreme
Shumpele shumpe Shumpele shumpe
DJ Spino Kauchu
Maskupuli miswa
Wezombi
Sugu misu mzimba Maskosho ingenkinga Segu balisela Maskupuli miswa Sugu misu mzimba Koma safa Koma safa nana Aye safa Aye safa
DJ CC The Supreme
Koma safa Koma safa Koma safa Koma safa Aye safa
Aye safa
Aye safa
Como sava, como sava,
aya sava, aya sava, aya sava,
como sava.
Sava
Mina penda panda, one. Mina penda mlima, one. Mountie Kenya, 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 Mountie Kenya,